gudoomiyaha degmada Hodor Umar Cabdulla Ahmed Maxamuud iyo wali baaronta degmada soo kulanka lagaaday saraakiil ku dareerta hay'ado shir duwan ee samafalka oo ka shaqeeyo magaalada Hodor haana soo ku dhageysaday warbixin ka saabsan adeegyada bini'aadnimada ee gargaarka oo ku wadan deegaankaas mas'uuliyiinta ku dareerta hay'ado samafalka ayaa wali bay ku rubeenay adeegyada oo hadda ku wadan deegaanka si gaar ah dadka xaqo baraka aan dhibaatooyinka abaaro wali ba gudoomiyaha kulanka ku wehliyay gudoomiye ku xigeenka abniga iyo siyaasada degmada Xudur isku duwaha samafalka gobolka Bakool iyo waliba aanu ku mid ah madaxda ku dareerta hay'ado samafalka ee ka shaqeeyo deegaankaas Maxamed Macalin Ahmed oo isku duwaha samafalka ee gobolka Bakool iyo waliba uu safafayn ku bii ulajeedka langobada kulanku
wajiga shir laga hadlay yadii samafalka degmada Xudur gudoomiyaha iyo gudoomiyaha degmada iyo dhammaan hay'adihii iyo weba meeting oo maana lagu hal wareystay ee xaaladaha ka jira bani'aadamnimada iyo waxyaalaha oo deegaan ku soo ee mashaariicda aan gargaarka aan dhammaan walaayadii banaanshkaas ka shaqeeya is wareysan ee wareysiin way bandhigaysa oo sharaf leh ee way is wareysiin hay'adkaas walaayada gobolkaasi walaay gaabku ku jiray walaay banaanshaad kulli barnaamijyada kala ku hadlay iyo wada sheekaynta maamulka iyo hay'ada runtii saeed fiilaya maana leen ku wada hadal horeyna shirkan horeyna han qabni insha Allah waxa tan qabdo shir gudaha soo markasta ee hay'ada iyo to maamulada ee ku wada shiraayna jira ee degmada iyo to samafalka iyo hay'ada soo karmaysdaan runtii aramay iyo aran muhiimad leh deegaanka si samadareer tanba ee arbaana amari waqtadarkan inkastoo sanadkan alxamdulillaah kasoo roobay leel laakiin dhinaca beeraha si la fadaay mannagana iyada macnaha way baa ku dhiiday ani badalkii iyo waxyaalihii la fadaay si la fadaay hanin ku banna laakiin bal iyo nadoola saasay iskii balkii safeelan badan laakiin dad bani aadanku walaa ka noolabay hoola iyo ku fiilana bani aadanku walaa ka noolabay laakiin runtii walaayada si markii hore aan dareen walaa saluug ku jira meeliye insha Allah hay'aduna nagu naan rantiye yoon warbixin ku bi doona gaaba jare gaabkas jare oo way kale meelin isku raaseen iyo dad barakayaal ku kooyn elbird ilaa dadkaas ka gaasi boqol qof oo imiraas boqol qof ama la ka gaasi ana barakaayn iyo maana leeyday dadkii oo nuba baahnin gargaar hay'adii ni sheegni arriga gargaar dadkii oo IT ee meeladigi arantiyana ku wadal insha Allah war ma yeen way bafaanayni ila caalamiga oo gargaarka marka safay oo deegaanka ee dhibaatooyinka iyo aad gargaaran ku fadhiyo anin dareen si waan gargaaran fadhiyana oo sidaan hadii la erro way kala jire barnaamij oo wada shaqeyn doona oo maamulka oo inta weeda anin ka bar garay lahoodii arantaan ku balan insha Allah ee wayba sheeganeen ee wasaaradda gargaarka koonfur galbeed iyo hay'adaha gargaarka dawladda Soomaaliya dhammaan dawladda koonfur galbeed madaxweynanka weyni weba maanaa deegaan yani maanaa deegaanka gaabka raamba ka jiray oo dhibaatooyinka iyo jidirinka ka jira ee dhibaatooyinka intaas ka barnaamijkaas weba fadaan insha Allah annu mar dhow jawaab leen hela doono dawladaha koonfur galbeed iyo dawladda Soomaaliya soo kaalmaysa doonaan jawaab leen hela doono rajeena
kulanku iyo wada weeladee maamulka degmada Xudur iyo hay'ado shir duwan ee samafalka iyo waliba uu suqooyay xilligaab ku jira gobolka Bakool.